Force the beats.
Yes!
On deck.
I had to share my story though. It's just part of it, part of my story. Yo, ni Danny Johnny C, Captain Oro Cizo.
You're killing me.
Chino chaka zina yanga mwizi wa bwino bwino. 2009 na kumanya slap D. Palezi menzi freestyle in na maji. Tachinja na mabaz back to back na bagai. Slap batotela, halimvela mushe. Ile kuona so na fakamu na chimwela. Halichaya approach tachinja na na manamba. Anatinifu na bantuba so bali na hanga. Same day, tagwira breakpoint. Halichaya invite die in the breakpoint. Back to back, mafeva yambo bwela. Nambo chilinga na crew, apo tupi ambo diela. 2010 first single ya choka. Banati kachokela kutika mtu kokosa. Kokosa, kosa. Tour after tour, weze kutauta na bapango nkara shua. Apo nishisini sala na pama chats. Hine na BJ became best friends. Tika punda duambe po, ninshitange namo. Hit makers, we brought Coco Liko. Nikuti kweni kalibo fika popa Z. Show after show, tinaiba na na bet. PJ atisia, bena benzo lila bati mukati wako nduela. Bantu bwetu bwetu, Johnny C this upper, Johnny C anasila. I had to laugh and mourn my friend. Fair Jam Records, apa ina nisaina. Sunga mvele chevo kuati apa ina ina. Mahiti mungale mopenda. Maficha mungale mopenda. Baby Bay Ali proud of me. Honey who's a baby J, I love your destiny. Signing off, Captain Johnny C.
The most of beats on deck.
You're killing it.
Nah, I'm dead.
Download it from ilovesaidmusic.com.